my life. Sitaki kitu, sitaki chochote. Nataka mapenzi kama soifu itanizika. Si umwe kitu, si umwe chochote. Na umwa mapenzi jama mweze nimeridhika. Na bado akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa ufunu afunika. Atunafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Tukigombana kwa ndani haya toki nje ya nesha kitandani. Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me?